wakufumilia sasa na ngoja. Wacha nikupe wakati ulipikirie. Sahau yaliyopita tugangi ajaye. Mina kupa nafasi ufanye chote kina kupendeza. You know what I mean, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Ola vika abuji. No, no pressure. No, no pressure.
Kaya pia wanasema tuwe pamoja kama chana na pe. Wewe mtama kama sali ya nyuki. Whoa, whoa, whoa. Nataka nipoteze mawazo. Unazo ubaki ukiamini mapenzi ni ya kweli.
Wanataka kututenganisha mpenzi wangu alikibombombe.
Post those informers
utikubali wakuzingue alikibombombe.
Wanataka kututenganisha mpenzi wangu alikibombombe.
Baby.